I still kiss, baby.
Nenda kama Pele Maradona, nenda kama Pele, Pele Maradona, Pele, Pele Maradona, Pele, Pele Maradona, Pele, Pele Maradona, nenda kama Pele, Pele Maradona, Pele, Pele Maradona, Pele, Pele Maradona,
hey, look,
nenda kama Pele Maradona,
hey. Kunjan man, kumbe unajua Swahili, habari gan, uhali gan, hakuna pombe, hakuna pizza, tulali ndani,
mtoto mkali kana mwona, 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 na nasikia lofu kule kwenye kona, 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 baba weki washe nipo tutanyonya, nyonya, nyonya, alafu cheki mapolisi watatu choma, 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 You know what I mean, ukinona mimi Mambo ya kijinga misi fagili And money is the key, ukiplus na weed Squeezy mama mapenzi atufanya
Nenda kama Pele Maradona
Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele Maradona
Unjani man Kumbo nelewa Swahili habari gani Uhali gani Hakuna pisa kuna pombe tulali ndani Na vile navoingia kati Misina waswasi Kwenye risk disi forces zangu mosmos Afketi pavu zati Upige basmati Ukutmejezana ndewa zije dostos Michezo shaba Kilenga si koskos Navo washa pili pili leki dostos Nini mana vitafu, noti noti Afut na cheza umlando, tostos Nikona bebe paso kichwe na michezo kama si Afina puza tumashishi Kisha oza nyama chisi Nikile nalipa na sema
bele tisi Nenda kama Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona
Kibana
Pele, Pele Maradona
Kibana pa
Nenda kama Pele Maradona
JJ Okocha, Thiago Silva Wana ni the Del Piero, mzungu wa mpira Nikuwa dimbani kama dinyo, twesto kabila Dakika za jioni, utameza painkiller Hata tukirudi bongo, wanifiki Nenda kama Faith, Toto, Aziziki Changanya samata na msufa, unipate mi Magule shawli, soka, tai chi Go dada, umo umo Napenda gavilo kenipa uno uno Ya 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 Yo miguno Sizi dijo sana na nchanganya mifumo Na vilo napenda gadani Dakika tisini roundi Maji nye garama mami Siwezi kumwaga
nani Nenda kama Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Nenda kama Pele, Pele Maradona Pele, Pele Maradona
Nenda kama Pele Maradona Pele, Pele Maradona